Make you smile for me when you wake up in the morning and pants you up. You touch me slowly, na cheka cheka mwenzio. You keep me falling, mpenzi wangu. Na kwenye giza, giza totoro, wendo mwangaza wangu. Chuma wangu, wakupapasia. You know say, I love you too much, oh. Baby, you know say, I need you too much, oh. Ya ruhi, habibi. Hey, I love you. Ah, ya ruhi, habibi. Hey, I love you. Baby, kwa penzi lako, oh, 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 oh. Na gara gara mimi, oh, 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 oh. Kwa penzi
tumemshinda shetani baby, tumewashinda mahasidi, tumewashinda mahayawani.
Oh, hala, hala.
Kitanda kiwe sahani mpenzi, nikule nikufaidi, nichoshe niwe tabani.
Oh, hala, hala.
Mi mtoto wa udongo, mvua siziwezi. Kile mansie na magongo, na chechemea,
chechemea.
Dumange tupige msondo, unirutishe enzi. Na mini azendondondo, unyemelea,
nyemelea.
Ja bless my love,
amen.
Bless my baby, oh,
amen.
Bless my one and all,
amen.
For I am
amen,
a dunia,
amen.
From the sun and the moon,
amen.
Midnight and the noon,
amen.
Nilindie kipenzi changu,
amen.
Wasije wakanibia. Ah, ya ruhi, habibi. I love you. Ah, ya ruhi, habibi.
Slicer.